baraho dufite baraho babyinirira ba akumva ko ari ibitangaza umuneroritse gitwe yavuze ngo ntashobora abantu baramutanze amafaranga y'igihugu bakamwigisha bamwe bagiye Israel bajya kwiga ibintu bihanize aho kuvuze ngo bakore umuntu yazanye na investment yashyize hano barangiza abanyarwanda mukirata akavuga ngo umuntu ajya aho ngaho ngo arajya ubu bimure imirima bayitware i Kigali bayitware mu mujyi kugira ngo genera babwiye ba minisitiri bumvise babivuga ndanababaza ariko hari uwicaranye n'aba bantu ngo ababwire ibyo batanashaka no kumva ntawabikoze igihe ndashaka kuzahura nabo nibura nta kindi nakora mbatukimbwe n'umwanya nazimbwa mu ikindi wakora ni iki se ushakisha ni iki wakora abantu nk'abo hitwa ngo nk'uwo wamugira uti batari bake si icumi si bangahe benshi bakuvuga ngo ntabwo bajya gukora nibo barangiza bakajya ku muhanda hariya bakirwa bavuze induru ngo nta kazi bafite ugatangira kuvuga ngo leta yabimye akazi yarakwigishije yaguhaye akazi urakanze ngo kari mu cyaro warangiza ukajya kuvuza induru ku muhanda uteza urubuga abantu gusa nawe utisize icyo navugaga rero ikibazo cya mbere mentalite urubyiruko umuntu we ko yaba ari meze niyo yaba ari mukuru nta mpamvu afite yabyo ntabwo bigombera urubyiruko ukagira abantu bameze batyo warangiza ukagira n'abayobozi nabo babana nabyo bakabyemera bakabyihorera bikaba ntibatinyuka umuntu ngo amubwire ati wowe we invested in these people twarabigishije twatanze hari abandi banyarwanda batabonyeho kuri uwo mugabane ahubwo batanze urutura abantu bajya kubigisha bajya kubaha ubumenyi bukwiye buhanitse bagaruka ukaza ukwirya nagira ngo mu byo dusezerana bindi tuve mu masezerano yandi amasezerano ya mbere ni kuri abo ngabo bafite mu mutwe hameze hatyo amasezerano ya kabiri mwebwe abayobozi b'ubwoko ubwo aribwo bwose na ingeri iyo ari yo yose abayobozi bakwicarana n'abo bantu cyangwa ababyeyi bakabihorera bakabareka abantu bakamera batyo rero ugasanga twabyihoreye turabiceceka ntaho ndumva bivugwa ngo abantu babihindura ikibazo ariko ni ikibazo ku mpande zombi bidakemutse ibyo muvuga by'amajyambere mushaka muzageraho mute niba mwabanje kumbwira ko amajyambere adapfa kuza gusa abantu bayakorera twemeranya ko amajyambere ntawayakuzanira ngo ayaguhe ariko iyi mico se yo yayaguha iyi mico iyo itanga amajyambere bwoko ki ni ukuvuga ngo turabeshya kandi turibeshya nitudakemura icyo kibazo ibyo tuvuga bindi byose turabeshya ni ukubeshya rero ubwo byo bikiri aho bakitubwira ayo makuru turi aho twa undi aratubwira ati nibyo muzi gusa se ati ahubwo ati abandi bana bacu biga iby'ubuganga ntabwo mvuga malariya ndavuga medicine nabo bageze aho bashaka kugira ngo bafate abana bagende kuko ntabwo uzashobora kuba umuganga ngo uvure abantu utaragiye amahugurwa ujya no mu mavuriro ngo uhure n'abarwayi n'izo ndwara uzirebe menye ibyo ari byo bigishiriza abaganga ngira ngo bigishiriza ku ndwara no ku barwayi no kumenya uko babagenza nabo barangije baravuga ngo babyiga bazajya muri muri hariya kuri Serena nihe ntugira ngo ni n'ahandi mu mujyi ni hafi na Serena bo ntabwo bajya mu mavuriro yo mu byaro bajya gukoramo iki niba dushaka ko biga niba dushaka ko tunabahirira urumva ikibazo cyabaye cyacu kugira ngo ndihirire kugira ngo nige tugomba kumpendahenda ushyireho nshaka nta nubwo ari mu mujyi hariho hose hafi na Serena ubwo murumva uwaturoze we abanyarwanda murumva harimo iki mwabaye iki ubuhinzi n'ubworozi aracyitubwira bimwe tutararangiza ati nibyo muzi gusa ubu ni ukuvuga rero ngo niko twabaye twese byawe twabaye dutyo akacu kabaye iyi mico ijyana ite n'amajyambere nicyo gihe mbanza ntabwo nirwa njye no mu tundi tuntu twinshi dufite hanze aha twagombaga gukemura reka tubanze twumve mubanze mungire inama mbanze nabyumve kuko simbyumva tugiye guhendahenda